Yang Legendary.
It's DJ 7, man. Worldwide, baby.
Baby, smile for me. Smile for me. You are one of many pamaso. Maso. Nakuwaza wewe 24 hours. Azo. Una nilichukusia, nilisha kuomba msama. Ila unapotezea na kunitonesha donda. Asali nilotengeneza, nilotengeneza. Imekuwa shubiri. Kila nikipembeleza, pembeleza. Bado wanyamini. We dada. We dada. We dada. Shwezi kubak solo. Shwezi kubak simo. Shwezi kubak solo. Shwezi kubak simo. Kilicho niponza ni mdomo. Ukicha ni kuanzisha zogo. Kiporo umeshuti risasi moyo Mashetani, mina mashetani. Nikikukoza we na bando mashetani. Girl, miss your body. Na midomo yako kama inasuka. Asali nilotengeneza, nilotengeneza. Imekuwa shubiri. Kila nikipembeleza, pembeleza. Bado wanyamini. We dada. We dada, we dada.
Shwezi kubak solo. Shwezi kubak singo. Shwezi kubak solo. Shwezi kubak singo.
The mix killer.
Better sound.